kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerikau ta kabaga jimaatat gergele ke saala ma walakka zin kabaga saalit meter bandi digdemilama digdemishan isodumi tokuret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba. Tagif foto tagenye jalla tamo fagof dioda radio marsa alternative satellite nail satin akasmas facebook ilan saganta genyo dofajir tamartinu nagomin kenya bakawen jirtani tisnara kabakamolta kiftata watabajilama barakumalama afdigdami tokko akkalakof etiopia timmo chamsa digdami shen barakumalama afkuda sadi kesu mesan kesanarani namodanditi dubbihima ministry imala masri mumich ministera etiopia wagadu fukese dawan sadarkati tikada agagiddu gale sagahan ibato koyaru karon sanneji rejechu sani lalchise mormi dagese sanijiru Nando Benishangul Gumuz Godina Kamashi Ana Sadal Kesa Sababara Kona Genyatin Bukani Godina Wallagalita of Nando Benishangul Gumuz Kesa Namonuk Watanijan Tokotoko Gargar Sagar Gatanjiru Jechun Komatu Kanaratanga Unimotumade Viken Nijiru Hoganan Umnote Tisa Uganda Durani General Edward Katumba Wamala Kanesa Konkolata Waranatin Yeroman Saniti Bahaniti Halel Tota Motorcycle Laman Demani Nalela Tibanamen Ofi Madawani Muchayo Sani Dubrav Shofera Konkolati Chadabalate Kamba Taretiduan Kanen if Kabrot Av Agat Murasaganta Kenya Tunwali Intrajan at Gifatota Kenya Producer in Tamsasa Rafa Silgabayo Tamsasa Internet if Media Wasumaka Indesutumotigistigameti Oduf Garajal Netans in Navarsa
Attamoltan kabajamto ta daggefato ta Kenya oduna raf qabnukuno partin baldaras kan mana hidajira ni fi filanno rufutti kan sanka dimmate juru dorgomton ni sasadi akka galma ani fi manni murti wali gala federala gararratti daddacho li yanno daggefato ajajaken ne boardin filanno kabaje ojiran olchu tanan filannon akkan gaggefamne akka ittifamu mana murti wali gala tiyate jira boardin filanno gamasan Kadi Mamtota Party Baldaras Kanin Hidake Sajirangal Mesu Kanilalin Ajajaman Nimurti Oligalakin Negutum Matakafura to Ifse Garu Murtikano Jira Olchu Kanisara Kisutau Ifsun Walitik Abdun Bordi Filano Eatani Immicha Ifsu Akadandanif Akaeham Mufga Fatanijuru Party Baldaras Kaniyata Sati Efate Manimurti Oligala Bordin Filano Ajajaken Name Mali for Jira Olchu Akandandin Bord Eachun Akka Ibsu Ajaja Kennusa Sion Girma Gabaste Jirti. Magala Makale Keset Kanargamus Hospitala Referala Aider Keset Sababa Hankena Oxygenin Kanke Torban Nender Bansadi Keset Tinamoni Digdami Lama Duun Ipsa Mejira Hospital Likun Akka Jirutti Sababa Hankena Oxygenin Kanke Hojin Silaga Gefaman Dank Amanijuru Medical Director Hospitala Referala Aider Doctor Kevrom Gavrasillas, Hankina Mudate Kana Furu, Fojetama Kajur, Dubatanja Chura, Udugabasa and VOA, Mulugetas Baha, Makale Ragabasi Jura. Uganda Kisatit at Tunne Numan Sanin Bekam Nekirtata Haraya, Leje Chaga Gesanin, Minister Gejiba, Kaduran, Ondala Humnoti Waranaturan, General Edward Wamala, Ratti Halilla Gesi Susani, Dubima Warana Uganda Beksanijuru. General Likun Konkolata Waranan Intalasani Walinde Maturan Waran Nibiyette Akajarut General Tichikamada Yotaw Intalisani Fishoferin Mo Ajifamaniru Gabasa Halima Atmani Namotis
Hogananum Nota Tisa Uganda Durani General Edward Katumba Wamala Konkolata Land Cruiseri Kawaranatin Yeromana Saniti Bahaniti Halil Tota Dogdok Eokan Motor Bicycle Laman Demanin Haleleman Akango Nijeranit Dubhimanum Norana Biyati Brigadier Flavia Kiekwaso Akanaji Chuwanate Vio Efipsan.
The assailants riding on border borders shot at his vehicle. The occupants of the car.
Halil Ton Boda Je Chun Taxi Motor Bicycle in Demon Konkolata Sanitrukasan Muchayo Sanif Konkolachisa Dabatina Mun Kesaturan Batalumatuan. Yero kanatti yaale ajjechat jede sitti mundandow qorannan jer kabume jira malakkate ballinan akkanu dakkabetto de fanno jiru ni bas najeran brigadier kekwason irraqala maqa kutum ba jeramun kabaye be kaman generalichi madawani hospitalum nawaranati nege mukesatti yaale majiru ስሬ ሆስፒታል ይቻራ ድርቦ ተሳኒ ከብሮ ለመት አከነጀቹ አንዱበታል ኦሌንጅራ ብራንዳ አምነጅራ እነጋ ከሮራ ዋቀዮቲ እሸነ ዱንያ ከለ ዋንጎቶም ቱንጅሩ ገሩነ ሞኒ ሃሞን ከረጎደን ዋቀዮ ጨራ ለመታና አፍከነጅራ ኢኑ መንከስተ ደብራ ያደይና መዳሃማ አንቀቡ ከመዳይ ሬኮቲ አርከ ዶክተሮ ታንጅራ ዶክተሮን ዋንደንዳም ሁንደ ጎዳጅሩ ጀነን ኩቱምባን ዩጋንዳ ከይሰተ ሌላና ከሲ በረክመለ ማፍቁደ ሸንራ ጀልቀበ አገራቲ ኩንሲያ ሶዶሚ ቶርባ ፋገገ ሰሙሳቲ ጀነራል ኩቱምባን በረክመለ ማፍቁደ ሰዲራ ጀልቀበኒ አንገ በረክመለ ማፍቁደ ቶርባት ኦገና ሁኖተቲ ሳቱራን በረክመለ ማፍቶኩሞ ኢንስፔክተር ጀነራላ ዮካን ቆራታሙ ምቻ ፖሊሲ ታኒ ቱራን አማ ሚኒስተሮ ጂፍ ጌጅባተውን የሮጂ ሳኒቱ ሙላታጅራን
ከረጌ ፈታርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ገሬኒ ፓርቲ ለሲያሳ እስራኤል ከነ ያዳ ዳዳ ቀበን ከየሮዴራፍ አንጎር ቱራን ሙምቻ ሚኒስተር አብይ የቲ ቤንጃሚን ነተኛው አንጎር ራካሱፍ ሞቱማ ወልተውን ይጃረሙ ዳቡፍ ወሊገሉ ጀቸ ሮቢ ሀራጉ ያጉቱ ወልጋኒጅራን ያሊን ኩን ፓርቲ የሽ አትጀደሙ ፎገና ከታአን ያኢር ላፒድን ከን ሆገነሙ ተኡን ፍሰሜጅራ ፕሬዝዳንት ሪቬን ሪቪሊት ላፒድ ፓርቲሌ ወልታን አካውሊት ፍደን ጨራከነፍ ኩንስ መነመሬቢ የቲ ከሰት በርጩማ እበተኮፍ ድግደማ ከሳር ከጫላ ቀበቹ ፍዮተው ኩንስ ነተኛው ባቴ እብለደርበ ከነጎቹ የገደደበኒ ቦዳ ድልበተደርበ ፓርቲን ጭጭቶ ታከተ ያሚን አጀደሙፊ ከምፓርቲቸ ሆገነን ናፍታሊ በነት ገምታ ከነቲ አከደበ ለሙመለን እገቤርሰኒ ቦደ ላፒድ አምሌንሳኒ ጀባቴ ጀደሜ ያዲወሊ ገልቴ ዲያቴ በነት ወጎተ ሳንጀል ቀባ ለማን ሙምቸምን ሴራተውን አከወጀታ ዮተው ላፒድሞ ሰነ ቦደ አንጎ ከነደበሬ ፉደቱ እስራኤል ወጋለማፍ ጄቀመሴ አሳኬ ሰከንቱርቴ ዮተው እሱመ ኬሰቲ የሮዋ ፉርፊለኖ ገጌሲቴ ارغا فلانو لما برف ملما فرد اسغل گگگي ستي بود نتنياهون موتما والتاتو تا دابو كانين دنده نيوتو درو هنگ موتما آب توتي يروف اكامو مچمي سيراتو جتاجران وگاتو قدرا مرمتو ساني بيني گانس ولين موتما والتاتو تا اجاراني کانتورا نيوتو گرو باتي مددر بي پالاما بجتر اگاسي سوين نادیدو ادان فچان لابيد ሃንገሮቢ ሀራት ወልታቶተ ጉርሜሱ አከጥሙራኒ በለምኒ ቀበም ህምልካው ታና ፓርላማ ነመፍሌ ሞቱማ ሁንዴሱ ያሉ ደንዳ ኩንስ ህምልካው ታናን እስራኤል ፍለኖ ከብራ ገገሱ ቀብዲ ኡምሪ ሳኒ ቶርባተሚ ቶኮካንቴ ነታኛውን በሮተ ኩደ ሰገል ሰገል ተሞተ ከሰ ወጋ ሰዲፍ አከሱማስ እርገበረ ኩመለማ ሰገሊ ካሴ ሙምቻ ሚኒስትራ ተኡዳን ዋጅረ ቀበተኒ ጅሮ አንጎን ኩታ አውስትራሊያ ገመክባታ ቴቪክቶሪያ ከሳ መጋላ ሜልበርን ከሰት ኡጉሪ ሶቺ ወረራ ቫይረስ ኮሮና ለፍሰሜቱ ለቶርባን ተቆፍ ኤርሴጅ ኡጉሪ ኩን ጀልቀባ ቶርባን ደርበ ጉቱማት ኩታ ቪክቶሪያ ከሰት ተጂረ ካን ኦሌዮቶ ኩንስ አንጎን ጉምሰፋያ ጎሰ ቫይረስ ኮሮና ቢፈጅጅረቴ ፋሪቲ እንደደርብ ኩታ ሰነ ከሰት እጋ አርገኒ ቦዳ ወረረና ማኩን ነማቢ የብራራ ኢማላራ ቱሬቶ ቫይረስ ኮሮና ቢፈጅጅረቴ ከጀል ቀበ ህንዲ ከሰታርገሜ ቀበ ሙሳ በከሜ ኦቴለ ቀበቴ ከሳ አከምባኔ የሮ ኡጉራሜት ቱሬ አንጎን ፈያ ሮቢ ሃራ ነሞተና ኖ ካንሃራ ዱኩበ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቀበ መንጃ ጅራቹ ሳኒ ካንፍሰ ዮቶ ኩኒስ ለኮሰነ ሞተ ቫይረስ ኮሮና ቀበ መኒ ጃታማንገጅ ኩታ ቪክቶሪያ ፊበከ ሙምቻ ሚኒስቴር አቡን ካኖጀታን ጄምስ መርሊኖ አከጀደኒቲ ወራራ ካና ጫሊሰኒ ኢላሉን አከፈጨይቶ ዋናን አለ ተኡጎ ደጀቹዳን ኦዱጋባሶታ መጋላ ሜልበርን ከሰቲፕሰን ደፍኔ ሂንቶ አንኑታና ነሞኒኒ ዱኡጀዳን ጅራቶኒ መጋላ ሜልበርን ከነን ሚሊዮነ ሻንታን ሃንገ ወጠበጂ ኩደኒቱ ጉረጃባ ጀለቱሩ ወራሪ ቫይረስ ኮሮና የገጀል ቀበ አስማጋላ ሜልበርን ኩታ ቪክቶሪያ ኡጉሬሮ ካም እንሃራንኩን ኢሳርፈፋታኡን እብሰመር ጣያሩን ወራና ከቻይና ኩደጃ ገረጀል ቀበ ቶርባን ካናት ሰሚቪየ ኮቲ ሴናን ከንጀቱ ማሌዥያን ካናፊሲ ሞርሚስናዋ ቻይና ረት ከዲሱ ጅርቱተው ሚኒስትሪ እንደንታ አላቢየቲ በክሰኒጅሩ Andara Galana, Sarawak, Kan Odola, Boreno, Ra kilometer Dibatokov, Kurotokov, Agatuf, China, Kibakesa Jurt, Sana, Sami Retti Radarin, Kan Argit, Ayaro Niwarana, China, Humnikalesa, Kan Malaysia, JT Orana, Kan Ofi, Kasudan, Akasangi Dusenango Ejra, Kunta Unjer, Amisrin Danta, Ala Malaysia, Ababi Yumabi Yetekasmas, Bella Liga Gefa Muratti, Soda Umera. Ejena Malijak Abdu Ifayota Ukunis Biakami Yu Walin Hariro Diplomasi Kan Hiri Yumak Abachujachun Ababi Yumakenya Chapsu Miti Jan Minister Indan Tala Malaysia Ishamuddin Hussein Ifsabasanin Embassin China Himata Malaysia Kan Kan Hale Yoto Ayaronisun Shakala Balali Kambarata Mate Ega Gesaturan Kunisera Dunya Akagari Tikabajun Turejer China, Gutumma Galana China Kibbarat, Mirga Babi Yumma, Kabajechun Falmunshe, Niyadatama. Iran, Doni Warana, Kabdu Gudicha Kan, Humna Galana, Ega Viddi Kabate, Boda Galo Galana, Osman Kesati Didi Musa, Sabahima Motumma, Kambiyetti Gabasa Nijiru. Gabasni Bayaka Jalutti Doni Ni, Kahar Gijetam, Gargarsa, Jecha Garak Arkara Bufata Doni, Jask Jetamu Dente, Ojjetoonni doonii dhidhimtee keessa turan hundi nagaan ba'anii jiran. Dooniin Kaharg jedhamtu kun dooniiwwan lakkoofsaan xiqqaa ta'an kan Iraan qabdu kan galaana irratti gargaartu ta'uun ibsamee jira. Ibiddi kun attamitti doonii san akka qabate wanni dubbatame hin jiru. Bara darbe dooniin humna galaanaa Iraan shaakala Jaask cinatti gaggeeffame irratti dogoggoraan doonii biraa misaa'ilaan haleeleen miseensonni humna galaanaa 19 ajjeefamanii kanneen 15 ta'an immoo madaa'uun ni yaadatama. Bara 2018 dooniin Iraan galaana Kaasliyaan keessatti ededa galaanni cabsee akka hin baaneef ijaarame rukutuun miseensota humna galaanaa 2 ajjeefamanii turan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii aanaa Sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godina Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsi gahaa ta'e nuuf kennamaa hin jiru jechuun komatan. Komishinarri Komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsi kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa Sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin waliigallee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sadaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sadaalitti nurra ga'een. Kanneen lubbuu nafne kallattii garaa garaatiin asoosa dhaqne dhaabbilee garaa garaatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akka hin godhu hin beeku jedhan. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Sadaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhama dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu.
Kan biraa maalis ni godhan? wanti biraan jiru waan tokko amma koommatii achi ba'e waan marreeruun ba'e namni shema kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jammadee namni achas ba'e akkanaa jennaan
jiru. Eessa immoo jiraata jirtu maal keessa jiraata jirtu?
Inni itti kenninati jiraata jirma itti kenninati nama achi goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa gochuu danda'an nama mana kiraa gochuu danda'an jiru. Baay'inni bukka ilaa gaafa iddoo garaa garaatti bukka jira asusaarratti jiru baambasiirratti jiru asirratti jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eefi amma achirra jiru amma baambasiirratti jiru sindeeku. Maal namni tokko maal bala lafeefi kan inni ittiin jiraatu nyaachuuf saamuna maqisiisachuuf warri ijoollee bisummaa qabanii waanuma aannanii bituuf kan harma ganamma jiddamma aannan bukkeetti barbaadu nyaata garaa garaa bukkeetti barbaadu akka falleessa ta'e gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuuf danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenuma nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka falleessa ta'e gaddaatti amma gurbootiin garaa garaa warga iddoo iddoo irra jiranitti yemmuu amma kaleessa magaalaa suuraatti amma malkaasaa bashannansaa jiru amma federaalaatti iyyata garaa garaa jechaa ture. Namni biyya kanaa jedhee jabbee uummata kanaa haasofsiisan bishaaraa kennanii bishaaraan kamillee lafuma buufatee akka rafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa marra jiruun bahe namni amma wayyaa fayyadamu jiru amma wayyaa marra jiruun bahe sana namni biyya kanaa jedhee deebisaa deebisan.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaa garaa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan faname gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa koomiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Nu bira dhufanii akka nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi achitti haala turuutiin daggaramaa jiruu ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kuni.
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo. Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1964 nu bira jira. Gara nama 2007 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3782 kan ta'anidha kan nu bira jira. Baambasii jechuun. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiidha. Ambasaarraa ji'a 2ffaa firamaafiidha. Akka inni jiruttis UNHR fi Action for Need kan jedhamu isaan wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Inni faayenna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyim asqalii warra biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waraqaan walii galee tolaan kan isaanii akka mamaa jiranii. Dunkaan hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa guguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran iddoo galateeffachaa jiru mootummaa galateeffachaa jiru uummata galateeffachaa jiru. Hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Ainu mana sibuu turre iddoo garaa garaa turredhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa naannirraati.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 1,300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoo'eef kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Kanneen haala isaanii itti qubachuu danda'an makaamtiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatanii jiru yaa uummatuma keessa qubatanii. Fakkeenya akka kanaa gidayyaa biilaa fi sosoroo sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deeqanitti gargaarsi isaan barbaachisu bakka ba'ee dhiyaate gargaarsi taasifamee jira. Kanuma bifa arawaanii naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan namni kun ammaa haroo limmuu wantu guddaa ayyaana keessa qubatan. Saamunaan kanaafis yaa waan jiru adda baasaatii gaafiin akka dhiyaatu. Kebetulan tak korang ni buat nak ulang kebawa, ulang kerja, terus saya kebawa kenyat terbaikkan dapat segera. Saya nak sekarang ada cuti juru.
Kau gojina ulang kali tahu an, kuba kapten kapu?
Mana benasian kalau musuh kebawa ulang kebawa, ya tu tu musim tu, mekan orang ulang kali terus. Jadi ya sebab mana sebab di nama sengkisat tu sejauh turunin kalau tu buat kiri gosar juga sejitu ti tasamnya, nombor ni nama kan aku kaya kerana kena kita berah. Macam kan asus ya mana nak convention sit, gotena rezeki sih sani kisah kerana kita mera amal sih sehari awan nombor ni itu cukup kita ni kerja sesuatu yang berbahasa kita mera dan aku mau bila kebahasan kau bila kelihatan atas sebab sih nak karya kita mera orang gotena holding depannya. Amma fuan kata bahasan kerisanis baju ganda kerisanis orang kaya ammu bahasinak dia tu boleh beli kan tiangan.
Hoggantoota naannoo leelamaan haala ittiin buqqaatota garee qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nageegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'uu gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Masrii muummichi ministeraa Itoophiyaa waggaa dhufu keessa hidhaawwan sadarkaa xixiqqaadha haga giddu galaa ga'an 100 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jechuu isaanii ilaalchisee mormii dhageessisanii jiru. Kan Itoophiyaan daangaa ishee keessatti ijaarte hidha laga Abbayyaa guddichatti bishaan guutuu irratti yeroo wal dhibdeen biyyoota lamaan gidduu furmaatan argatiin jirutti kun immoo dhaga'ame. Gabaasaa Edward Yeraaniyaan Kaayiroo irraa erge Bafqaadutu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed bara dhufu keessa lagawwan biyyattii irratti hidhaawwan xixiqqoodhaa fi walakkeessaa 100 ta'anu hin ijaarraa jedhaniiru jechamuun isaa aangawoota Misri aarseera. Biimaan ministeera dhimma alaa Misri Ahmed Afeez miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennaniin yaada muummicha ministeeraa Itoophiyaa qeeqaniiru. Akka Afeez jedhanitti ittuu dhimmi hidhii laga Abbayyaa Misrii fi Sudaaniin tuttuqaa jiru. Karoorri inni ammaa mallattoo yaada Itoophiyaa naga dhabeessaadha. Itoophiyaan karoorri akkanaa badiinsa uumuu isaatiin duratti ollaattan ishee wajjiniin wal qindeessuu qabdi jedhane Ahmed Afeez. Pireezidaantiin Misir Abdul Fattah Al-Sisi torban darbee yemmuu Jibuutii daawwatan ibsa kennan keessatti akkaataa bishaan kuusuu hidhichaa irratti waldhabiinsa jiruu fi karaa dippiloomaasiitiin fala barbaachuuf haala marii taasisuu irratti akka abdii qabanu ibsaniiru.
واستعرضت كذلك المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة والملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة
وائه هي قدتك أبايا إسا فإيبي يوتانا نو تقررت حاساقو تشويساني همان السيسين أكسمسي وائه فإي أكاتا قدتك بشانتك إلى الجسي وليقلتي حقاق بيستافي مدالواتا إي أما دند أمتي أجير أولتوني أكبر باتشيسو دبتان Misir fedhii isheetiif jette yaalii garee kamiyyuu diduudhaan dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuun walgituu akka qabuse dubbataniiru Al-Sisiin. Beekaan siyaasa hawaasaa Misir Saayid Saadiq jedhamanu akka VOA'tti manitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu. Ummata Misri aarii keessa galcheeraa jedhu. Aariin guddaan yaada ummataa keessa jiru haasaa namoottan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa Misir tuttuqu irratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa Misir warri biyya alaa jiran. Akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanitti hangawoonni mootummaa Misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamu irratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti argamu keessatti piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka VOA'tti manitti ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa 100 ijaaruu jechuun immoo kaka umsa gudda umudan lola kasu mala jedaniru. Ittifufu danisi Misir debi kennu kabdi. Wanti Ethiopia ngucha jirtu falla naga ishen barbaduti. Wanti kuni gara warana tirufatanan undisani kufati gudda kufu. Wali galten haka kabesa tae barbachisada. Garu halli jiru kara falla wande majiru fakkata jedani Professor Paul Sullivan. Warani biyya Misri lolafi kopata uisa mirkane surafi enya kana Sudanin dabalate biyotani olla wajjinini shakala warana taasisa ture. Nimma kana ilalchise kallatti idani mutumma Ethiopia irra yokin wajjira mumicha ministera irra devin kenname amma matti hinjiru. Hata umale dubbihiman ministera imma ala Ethiopia ambasadar Dina Mufti. Hala yero ratti ibsa gazete sotaf kennani ratti gafin kunka e akadiyebi kennani maddi odufana broadcastingi gabasera. Hata mummichi ministera ijarsa hidawan ibbatokko ilalchise godanin walkabate gazete sotarra gafi diatef devi ambasadar Dina Mufti kennani chakasudani akka gabasni fana broadcasting jedetti amma danta biya birahin tuknetti Ethiopian Laga wansa irrati wambar badde ijaru afi mirga kabdi jedaniru.
Kun Radio Sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti ansine ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yeroo itti tokkummaa mootummootaa hundeeffame caalaa yeroo ammayyaa kana keessatti yeroo nageenyaa yookaan badhaadhinni itti labsameen argamne. Walitti bu'iinsa biyyootaa niwukilaara hidhatanii gidduu jiru ittisnee jirra. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman iyyummaa keessa akka ba'an gargaarreerra. Mirgi namaa isa yeroo kamiinuu caalaa akka fooyya'u gooneerra jechuudhaan ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken eebila torba walga'ii gola nageegumsa ka tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Sababiin isaas waraansa addunyaa lammaffaa booddee hawaasaaleen biyyootaa yaada dublacha kan wal dorgommiin gara walitti bu'iinsaatti geessa sabni inni tokko guddachuun isa kaaniif kufaatii ta'a tilmaama jedhurraa deebi'anii jiran. Kanaaf fixiinsa waraansa addunyaa booda deeggarsa tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffameen biyyoonni daandii addaa filachuudhaan tokkoomuu filatanii jedhan ministirichi dhimma alaa Blinken.
We adopted a set of principles to prevent conflict and alleviate human suffering.
Qajeelfamoota walitti bu'iinsa ittisuuf dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu mirgaawwan namaaf beekannaa kennuuf kabajuu nama mara fayyadamaa gochuu irratti fuuleffate gadhaabuudhaaf walitti fufee mariin akka geggeessamu jajjabeessan qopheessine.
Garuu milkaa'inni argameen beekamneef cimaa ta'e jiraatus dabalata dhufe miira sabummaa hacuuccaa walitti bu'iinsa biyyoota gidduu haleellaaleen ajaja qajeelfamaa jiruun ala bilbiluun hammaata adeeme. Rakkoo addunyaa gara fuula duraa jiru furuu yoo barbaan walta'iinsi hunda hirmaachise qofti mala tokkicha miti dirqi itti barbaachisaadha jedhan ministirichi Blinken.
The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet. With millions of deaths.
Weerarri COVID-19 jireenya addunyaa kanaa jijjiire miliyoonaan kanneen lakkaa'aman dhumanii dinagdee fayyummaa barnootaaf guddina dinagdee irratti dhiibbaa hamaa dhaqqabsiisee jira. Jijjiiramni qilleensaas yaaddoo hamaa ka biraadha. Yoo gaazii summaa qilleensarra gadhiisamuun xiqqeessinu ta'e daafoonsa hamaa ta'uuf jira.
Walta'iinsi rakkoo addunyaa guddichaa hiikuuf ammayyuu mala keenyasa gaariidha jedhan. Rakkoolee walxaxaa akkasii furuuf sirna hunda hirmaachise kan nuti hundeessineef carraan biyyoota naannoo addunyaa walidhee waan jiruuf akkasumas biyyi tokkittiin qofaa hagam cimaayyuu yoo ta'e rakkoo addunyaa kanaa furuuf waan hin dandeenyeefi jedhan Blinken.
That's why the United States will work through multilateral institutions to stop COVID-19.
Kanaaf ka United States COVID-19 dhabamsiisu akkasumas rakkoo jijjiirama qilleensaa hanqisuudhaaf waaltaalee hedduu waliin kan hojjettuuf nuti kanannaa goonus qajeelfama ijoo ka sadarkaa addunyaa ni kabanya.
Ministirichi Blinken adda addummaan waliigaltee keenya dura akka dhaabatu eeyyamuun balaa inni fidu hamaadha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqaba sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz kunkuna lamaaf 48 tamishen irratti wixata gajimaataatti qophii afaan oromootti dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutu walitti deebine dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.